cultural principal from St. John the Apostle High School, Chemuso, County of Nandi. As students of St. John the Apostle, we are here today to urge Kenyans to have peaceful elections this year. This is because if elections will not be conducted in a peaceful environment, the probability of schools being closed is very high because of violence brought about by tribalism. Hence, this might interrupt our studies. Let's echo our Lenten campaign. Peaceful elections, credible elections.
I am Masi Ngonyere from St. John's the Apostle High School, Chemuso, from Nandi County. I urge Kenyans to have peaceful elections, which is scheduled for August, so that Kenyans can realize prosperity. As students, when war erupts, our learning is interrupted. One peaceful nation, one Kenya. God bless Kenya. Thank you.
Jina langu ni Kelvin Kipuri, kutoka shule ya upili ya Yohana Mtume, tarafa la Chemuso, kaunti ya Nandi. Langu tu ningependa kuwasi kwa Kenya wote ya kuwa ni vyema sana kama kila Mkenya atekeleze wajibu wa amani katika uchaguzi ujao. Kila mmoja ampende jirani yake. Tuache siasa za ukabila inayoweza kutenganisha sisi wa Kenya. Na kwa upande wa wanasiasa, tujaribu kuusa sera za kimaendeleo inayoweza kuchenga na kuleta maendeleo. Kumbuka ya kuwa tupange ya chayo. Asante.